What?
No.
Come on.
No.
I do miss you, right?
No, sian.
I really do.
Don't do that.
Come on. I miss you.
Sian.
Please, babe. Flag out the recipe.
Yeah.
Ukianza mautundu tumina washa sigara. Cheza kizungu kwa nyimbo kama siara. Twende chini ya uvungu, juu kama tiara. Tachezea rungu, sicheze na mze kipara. Mtoto mashallah, hauna papara. Mwanaume za kijuma necha, hakuna kulala. Kijike na kidume tu, hakuna mafala. Mwizi atapigwa kimya kimya, hakuna mikwara. Twende maabara, tugende Ifakara. Tukachonge barabara, tulonge lugha zetu visiwani na zabara. Yahe, salamu alaikum hewala. Na kusalimia hata kama ukiniona fala, piga double double, besi na kimara. Wache wale chapo, mina kula mshahara. Socks kwenye cargo, kasongo utawala. Kubwa au ndogo, ipi ongoze msafara.
Weka mautundu mimi lose control. Waite wasungu tukalishe mavisho.
Mende boga boga chuma mchicha. Aurambe pere mende suli sema weni teacher. Girlfriend mini ndende joto pige picha. Nje kuna kaswende mchuchu ngeji ficha. Mtoto kijibwa mtamu kama ice cream. Unanipa tiba na usiku ni nice cream. Kama nikula wida na ripuka high steam. Kama kicho kimepinda na jikuta wasim. We mtoto bwana wa moto sana. Mtoto unalana, mtoto mnyama. Ini ndoto ama, bona joto sana. Domana, mikoko inaongo sana. We mama, tulipotoka ni chocho sana. Usilete mchosho, ukisha kula kopo nyama. Leo na koko tana, tunaongo sana. Hakuna kuogo pana, kwanini tulitongo sana.
Weka mautundu mimi lose control. Waite wasungu tukalishe mavisho.
I should be, I love you.
I should be, I love you. I should be, I love you.